September. September.
Please don't hit me, please.
Themba man, ish, kumele uvuke yini? Ilanga lelo bola.
Yeah man. Ufuna iphupha mase. Babes, manje nawo wagqoke leso shweshwe.
Oh, leso shweshwe. Phela leso shweshwe, ithengele icayima lami. Yabona Themba, namuhla kumele phela. Yebo baba, ngibe intombi enhle. Eyomzuri yabo. Nawe.
Ya, ngiyazi mele ngibe insizwa enhle eyomzuri.
Yabo.
Yebo man. Uthi ngiyakwazi ukukhuluma isiZulu.
How serious? Oh, yazi Themba bengakazi lutho. Ngicela ungabi late. Ah, ngiyakwazi nge African time yakho ne? Please.
Biscuit. Uma lo wafuma usasiphatha lesa sakila sakhe.
Vele usasiphatha Themba. I mean bekayi Champions League fighting asasemncane.
Eish.
Yazi ngithi right. Uzimixa naye kancane kuphela.
We all share the flat in Johannesburg, and Pumzile comes over to visit a lot.
Kahle namuhla inkomeza nazo zingaki.
Nami ngiyazi ukuthi uPhumzile ufanele inkomo eyiningi kakhulu kodwa
baba
uma ngithenga zonke le nkomo lezi uPhumzile yena ngizamondla ngani phela nami ngiyamazi uphila njengeprincess ufuna yonke into nje ibe budofodofo.
Ndlake ngiqondile.
Kumele nje kube nemali nje encane nje isalayo.
Ngishebre kake kube bonke abashaya yabo. He's such a sweetheart.
It's a dream come true.
So much Themba ne.
Ha, ngeke ngimthuse ntodakazi kodwa ke phela. Kufanele ngenze show ukuthi usekhulekile impela. Usevulekile umlomo uyakwazi ukukhuluma kodwa obuhlungu nje unomncane kodwa ke okushuthi ilimi lelaka lakhule kahle senamaketa ke kubu la akwazi ukukhuluma kahle nje sengathi kuzoba nkinga ke lonto.
Baba man ukuthi bengingazi ukuthi kuzangibiza imali engaka ukuvula ubaba umlomo nendlebe. Imali yami yona isingiphelele. Ngisana mali, angisana lutho mani, nix nix nix.
Lalela la.
Yebo baba.
Bona ukuthi kuzoba yinkinga ke lo. Kuzoba yinkinga enkulu.
How many cows are you paying for Boozy?